bụnye mọtọs mọche Abraham on Sela. Abraham on Sela, beti Noa abụsoama bɛwia so tie bɛma nyame a ɛsɛ ti nyame a nso yɛnyi lel bɛ ho nyame abɔreba no hoba kɛ bɛba wo ba bi nzua na nyame a ɔbɔre Abraham ano hoba kɛ ɔba yɛ ɔman man kɔ ti bɛse na tɛm a ɔbɛba no hoba kama ane Abraham ane ɔrebato biara ane ɔworeba tɛm kɛ no kɔ ti ane Abraham yɛnyafo a abura hona ɔno nkwara na ayi Sara nso yɛnyafo a abura hona na bɛworeba mɔbɛfɛre Isaac. Isaac yɛ so onyini na ɔworeba bɛfɛre Jacob. Na Jacob so yɛ so onyini na ɔyɛre piri na ɔyɛre man bie mɔbɛfɛre Israel bɛbɛn bi. Abraham no Sara ane banyi bayongbanyi so afika mɔbɛde nyame abɛdi n'ati nyame ayiri arebɛ na mɔbɛwore ba Isaac. Sɔneala yɛsoma bia mɔkɔfa aroa ɔkɔwura nyame no ni yɛahia sɛm biara nyame bayɛ ɔman.